May peace be with you, my friend. Amani iwekwenu, until we meet again. Kikorame, joy fill your heart. Novanto, it's time for a new start. Wakati wa amani, Rafiki Angu, my friend. Wakati wa amani, may peace be with you, my friend. Amani iwe kwenu, until we meet again. Imani be faithful and true, Kiburi take pride in what you do. Wakati wa amani, Rafiki Angu, my friend. Wakati wa amani, Wakati wa amani, Wakati wa amani, Wakati wa amani, my friend, my friend. Always all may strength be with you. Amini, believe in what you do. Wakati wa amani, Rafiki Angu, my friend.
Wakati wa amani, Wakati wa amani, a time of peace.